izinqa zakho ayihleleke. Lazi izinqa zakho ingahlelekile. Ishape enjani yezinqa enjena? Sayibanjwa nge-tight njalo, isahla zibanjwa nge-tight. Le exercise ke bakwethu isizo ukuthi ihlele izinqa. Mase ishaya le lokhu uzalo lama tennis angaphansi kwekhwapha. Mase ibulala lokhuzana ingalo munobhabhayi uyasizakala kule exercise. Hlela izinqa, ushaya isisu ngayo, ushaya obhabhayi namathenisi lawo ngaphansi kwamakhwapha.